Essuula eyookubiri. Mukama ng'abisseeko ekire ku muwala wa Sayuuni ng'aliko obusungu, asudde ku nsi okuva mu ggulu obulungi bwa Isirayiri, so tajjukidde ntebe ya bigere bye ku lunaku olw'obusungu bwe. Mukama amize ennyumba zonna eza Yakobo, so takwatiddwa kisa, asudde ebifo eby'amaanyi eby'omuwala wa Yuda olw'obusungu bwe, abikkakkanyizza okutuuka ku ttaka, ayonoonye obwakabaka n'abakungu baamu. Amazeewo ejjembe lyonna erya Isirayiri ng'aliko ekiruyi, azzizzaayo omukono gwe ogwa ddyo mu maaso g'omulabe, era ayokezza Yakobo ng'omuliro ogwaka ennyo ogwokya enjuyi zonna. Anaanudde omutego gwe ng'omulabe, ayimiridde n'omukono gwe ogwa ddyo ng'omulabe, era asse bonna abaasanyusanga amaaso. Mu weema ey'omuwala wa Sayuuni mw'afukidde obusungu bwe ng'omuliro. Mukama afuuse ng'omulabe, amize Isirayiri, amize amayumba gaamu gonna, azikirize ebifo bye eby'amaanyi, era ayongedde okuubaala n'okukungubaga mu muwala wa Yuda, era aggyeewo eweema ye lw'amaanyi ng'ey'omu lusuku, azikirize ekifo kye eky'okukuŋŋaanirangamu. Mukama yeerabizza mu Sayuuni okukuŋŋaana okutukuvu ne ssabbiiti, era anyoomye kabaka ne kabona olw'okunyiiga kw'obusungu bwe. Mukama asudde ekyoto kye, atamiddwa watukuvu we, awaddeyo mu mukono gw'omulabe ebisenge by'amayumba gaamu, bayogaanidde mu nnyumba ya Mukama nga ku lunaku olw'okukuŋŋaana okutukuvu. Mukama ateesezza okuzikiriza bbugwe ow'omuwala wa Sayuuni, aleeza omugwa, omukono gwe taguzzizzaayo okuleka okuzikiriza, naye akungubazizza olukomera ne bbugwe biggweerawo wamu. Emiryango gye gibulidde mu ttaka, azikirizza amenye ebisiba bye. Kabaka we n'abakungu be bali mu mawanga eteri mateeka, weewaawo bannabbi be tebalaba kwolesebwa okuvudde eri Mukama. Abakadde ab'omuwala wa Sayuuni batudde ku ttaka, basirise, batadde enfuufu ku mitwe gyabwe, beesibye ebibukutu. Abawala ba Yerusaalemi bakoteka emitwe. Amaaso gange gaziba olw'amaziga, emmeeme yange yeeraliikiridde. Ekibumba kyange kifukiddwa ku ttaka olw'okuzikiira kw'omuwala w'abantu bange, kubanga abaana abato n'abayonka bazirikira mu nguudo ez'omu kibuga, bagamba bannyaabwe nti, "Eŋŋaano n'omwenge biri ludda wa?" Bwe bazirikira ng'abaliko ebiwundu mu nguudo ez'omu kibuga, emmeeme yaabwe bw'efukibwa mu kifuba kya bannyaabwe. Kiki kye nnaakutegeeza nga ndi mujulirwa gy'oli? Kiki kye nnaafaananya naawe, ayi omuwala wa Yerusaalemi? Kiki kye nnenkanya naawe, nkusanyuse, ayi omuwala wa Sayuuni atamanyi musajja? Kubanga ekituli kyo kinene ng'ennyanja, ani ayinza okukuwonya? Bannabbi bwe bakulabidde okwolesebwa okutaliimu okw'obusirusiru, so tebakunnyonnyodde obutali butuukirivu bwo okukomyawo obusibe bwo, naye bakulabidde emigugu egitaliimu n'ensonga ez'okugobebwa. Bonna abayitawo bakukubira mu ngalo, basooza ne banyenyereza omutwe gwabwe omuwala wa Yerusaalemi nga boogera nti, "Kino ky'ekibuga abantu kye baayitanga nti obulungi obwabatuukirira, essanyu ery'ensi zonna?" Abalabe bonna bakwasamidde nnyo akamwa kaabwe, basooza ne baluma obujiji, boogera nti, "Tumumize, mazima luno lwe lunaku lwe twasuubira, tulusanze tululabye." Mukama akoze ekyo kye yateesa, atuukiriza ekigambo kye kye yalagira mu nnaku ez'edda, asudde so tasaasidde, era awadde omulabe okukusanyukirako, agulumizizza ejjembe ly'abo abakukyawa. Omutima gwabwe gwakaabira Mukama, ayi bugwe ow'omuwala wa Sayuuni, amaziga gakulukute ng'omugga emisana n'ekiro. Teweewummuza n'akatono, emmunye y'eriiso lyo terekangayo. Golokoka, okaabe ekiro ebisisimuka we bisookera. Fuka omutima gwo ng'amazzi mu maaso ga Mukama. Yimusa emikono gyo gy'ali olw'obulamu bw'abaana b'abato abaagala okufa enjala buli luguudo we lusibuka. Tunula, ayi Mukama, olabe bw'ali gw'okoze bw'otyo. abakazi balirya ebibala byabwe, abaana ababuusibwabuusibwa mu mikono gyabwe. Kabona ne nnabbi balittirwa mu kifo ekitukuvu ekya Mukama. Omulenzi n'omukadde bagalamidde ku ttaka mu nguudo, abawala bange n'abalenzi bange bagudde n'ekitala. Obattidde ku lunaku olw'obusungu bwo, osse so tosaasidde. Oyise entiisa zange okukuŋŋaana okuva enjuyi zonna nga ku lunaku olw'okukuŋŋaana okutukuvu, so tewali eyawona newaakubadde eyasigalawo ku lunaku olw'obusungu bwa Mukama. Abo be nabuusabuusa n'endera, omulabe wange abamazeewo.